ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Finiste nshimiye imana Ikiganiro cy'uyu munsi turashima twishimira umuhigo nyuma y'imyaka 2 n'igice y'ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye duhuje imiryango ku nshuro igira 60 Suzanne Mukandekezi wasigaye mu Rwanda afite imyaka 6 igihe Simeon Gakwaya yahungaga mu mwaka 1959 akajya mu Burundi tumuhuje na murumuna we Esther Mutsobekazi igikorwa kihuse cyane kuko twa boneye umuryango hashize gusa amasaha 72 aje mu kiganiro agasaro kaburaga igice cya mbere cy'iki kiganiro turakimuharira mu gice cya kabiri turakira abandi bashaka kumenya irengero ry'ababu abari mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi abari ipanzi na Nyangezi zo muri Kongo ababuraniye iwari kare dushakira na kibari muri Uganda ikaze mu kiganiro iwanyu Mucyumweru gishize Esther Mutsobekazi yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi akaba mwene Simeon Gakwaya wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda ariko igihe umuryango we wahageraga nyuma ya 1994 wasanze bamwe baratakiriho abandi baratatanye yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Simeon Gakwaya bari batuye inyanza ya Nyabisindu dore uko yabivugaga
twavuye i Burundi data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu Rwanda ariko yakomeza kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe yatubwiye ko yahunze muri 1999 ava aho yari atuye ajya i Burundi atubwira ko yarafite umudamu afite n'abana ariko abo bana nyine ntabwo twigeze tubamenya n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya twari bana bato cyane ntabwo twabikurikiranye cyane ariko we yajyaga kwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze i Butare
yigeze ababwira amazina yabo
yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga Suzanne
Suzanne akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu Rwanda
Suzanne yari umwana we umukobwa
yego ntarindi zina
ntarindi zina tuzi
none se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye ntaryo mu zina ryo
naryo ntaryo tuzi pe kuko twebweraga n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije ari nkaho tumubajije na mama yajyaga akunda kumaza tete ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira musaza ukabona nta akavuga ati reka nzababwira nibakura twari batoye ati reka nzababwira nibakura nzababwira nibakura nuko nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane
none se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yabusize Butare Butare yari nini yababwiye agace nyirizina yabasizemo yababwiye ko ari Butare hehe
yatubwiye inyanza
inyanza ya Nyabisindu
inyanza niho yatubwiye
Nyanza niyo ntabwo ari nto ariko ubwo turagenda tuhegera
ahantu hahoze mbese ntazi ahantu ngo hahoze ari mu Rukari aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu Rukari ariko ni hafi aho ngaho
yego urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafa aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya Gakwaya Simeone wahavuye muri 59 akajya mu Burundi ariko akasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri 94 wigeze ugera Nyanza ugiye gushakisha umuryango
oya sinigeze ngerayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura nibaza ukuntu najya aho hantu simpazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigate biranyohera nubwo numvise ikizamini ndavuga nti wenda nshobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twe twamaza yatubwiraga amazina we amazina yatubwiye izina ry'uwo mukobwa we akatubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo bari abapasiteri yari bari n'abadivantiste ariko ntabwo amazina rwose nyibuka bari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibukaho rimwe rimwe
yego bitwaga bande
papa we yitwaga Ngabo y'icondo
yego
naho mama akitwa Nyiraburo
yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu Rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe
papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu Rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa
bari abakobwa gusa
Rwanda bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa
yigeze ababwira ko areba umwe muri mwebwe yabyariye i Burundi yigeze ababwira ati iyo nkurebye mbona usa n'umwe mu bana banjye hari ishusho ry'abo bana mufite
papa ntabwo ibyo bintu yajyaga byinjiramo pe nubwo yageragezaga kubitubwiraho ari uko twebwe twamubajije kuko urumva twaricaye akubwira ko afite umuryango noneho tukajya duhora tumusotora tumubaza ese papa wazatujyanye wazatwerekaka kugira ngo reka nzabazana nzabereka n'umukura n'umukura urangira rero yitabye Imana
niba hari umwe muri bo ukumva ni iki ushaka kubabwira
ikintu nshaka kubabwira ngize amahirwe rwose ndasubunda n'uruhoda nakumva umutima wanjye urusutse cyane cyane
komera komera
numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari cyo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi nziza amahirwe ntabwo umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye yonyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
Esther umutsobekazi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira ikumenya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane nani Imana ibagafashamo
agasaro kaburaga kabonetse
mu gihe ikiganiro cyatambukaga Suzanne Mukandekezi umukobwa wa Simeone Gakwaya yaracyumvise ubwe ni nawe wadutumyeho naramuhamagaye kugira ngo mbanze numve koko kuwo twashakaga tumubonye
nitwa Mukandekezi
Mukandekezi Suzanne
yego
none se umuvandimwe wawe Esteri Mutsobekazi uramwibuka
Mutsobekazi muzi mwizina ariko ntabwo muzi
wigeze kumwandikira kera
yego
ariko ntabwo yibukaga irindi zina yibukaga Suzana gusa
nitwa Mukandekezi Suzana umwana wa Gakwaya Simeone
yego yambwiye yuko mwari mufite n'abandi bana b'abakobwa mwavukanaga baracyariho
bose barapfuye dusigaye turi babiri
oh komera
yee
ubwo rero Mutsobekazi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru
yego
ambwira ati ndifuza ko wamfasha kumenya abavandimwe banjye nageze mu Rwanda ya 94 ndashakisha mbura numwe ntekereza ko bose bagomba kuba barapfuye ariko nanze gukura y'amaso buryo mpora numva mfite icyizere ko hari umwe mu muryango wanjye ukiriho ati none mfasha dufatanye urumva rero niho twahereye kugira ngo turebe yuko twamonera umuvandimwe none Imana irabikoze ndakubonye
urumva gose ndumuvandimwe wete
yego
ndumuvandimwe we ndi mbyaro ya gatanu kuri data na mama uwo data yasize hano mu Rwanda agenda
ajya Burundi muri 59
yego yagiye muri 59
ubwo si icyo gihe wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 7
oh wari ukiri muto Imana igukomeze
nari nkiri muto nari mfite imyaka 7 ariko nyuma yaho yigeze kuza hanyuma turajyana njya kureba waba marayo umwaka n'amezi 10
yego
ariko icyo gihe nta mugore yari afite nari nzemvayo nta mugore afite abo bavandimwe rero bavutse nyuma naravuyeyo bavutse nyuma naravuyeyo sinzi igihe ntabwo tuzi igihe yashakiye uwo mugore nyina w'abo bana ariko nari naravuye kuko ntitubazi mbese muri make
ntabwo umubazi niyo mpamvu nawe yari kumwe na mukuru we umwe avuga ati turashaka kumenya abavandimwe bacu kubera ko papa wawe nyakwigendera Simoni Gakwaya yakundaga kubabwira ko bafite abavandimwe mu Rwanda ntabwo yahoraga bibabwira ko bahari ko hari umugore we ko hari n'abandi bana bane ati bo bana banjye mubamenye niyo mpamvu abana bakuze bazi ko bafite abavandimwe mu Rwanda
turahari rwose turahari ndahari na musaza wanjye umwe abandi barapfuye ariko rero hari n'abuzukuru ba papa
yego yashakaga umuryango muri make yashakaga umuryango rwose
umuryango urahari rwose pe
ikiza nanone nuko mutagiye gutura kure mwakomeje gutura aho hafi y'urukari nicyo yibukaga ngo papa wanyu yababwiraga yuko bari batuye mu rukari
ntabwo ari mu rukari neza ntabwo ari mu rukari hafi y'urukari ariko rero kujya mu rukari kuva aho dutuye ijya mu rukari n'isaha imwe
ibyo byose ni byiza birashimishije kubona nkubonye vuba reka ndebe yuko nahamagara Mutsobekazi akitaba kugira ngo mpite muha iyi nkuru kano kanya nawe uyumva
ninange wabyiyumviye icyo kiganiro cyawe nkunda kucyumva ndagikunda cyane
ukunda kumva agasaro ka buraga
nkunda kumva agasaro ka buraga saa 10 z'ijoro bucya haba ku wa mbere
yego
iteka ndacyumva nige wabyiyumviye
urabyiyumvira rwose wumva turimo turakuvuga twavuga gasuzani
narabyiyumviye rwose narabyiyumviye rwose uwo muvandimwe wanjye arira amarira menshi avuga ko ashaka kumenya abavandimwe narabyiyumviye
ni ibintu byiza ukomeze rero wumve
abaturanyi n'abavandimwe bandi turi kumwe mbabwira nti igitangaza cyabaye ntitwabonye umuvandimwe rwose mva narabyiyumviye n'amatwi yanjye
mbese ijwi rya Amerika ni radiyo mwumva cyane
ndayumva njyewe nkunda kuyumva ko radiyo kanjye kaba kari ku musego ndi umukecuru mfite imyaka 70
komera Imana igukomeze ntabwo urakecuru uracyari ijegeja ryiza
rwose numvise ari nk'umunsi mukuru mbonye numvise ari igitangaza Imana inkoreye muri make
ni igitangaza wagira ngo Imana yari yashatse kubikora vuba ndibuka nsezera kuri Mutsobekazi naramubwiye nti ndizera ko nzaguhamagara vuba nkubwira ko nakuboneye umuryango birashimishije rero kuba ngiye kumuhamagara muri kano kanya nkamubwira ko nakubonye hanyuma nkabahuza mukaganira
ndahari rwose ndahari wese Suzana Mukandekezi ndishimye narishimye Ibineza neza jo byiriwe byasabye uwo mbanyese nkabimubwira.
Ngaho rero Madamu Mukandekezi Suzanne ndagushimiye cyane kuba uje no muri kino kiganiro tukatuganiriye mu gihe ugitegereje guhura na murumuna wawe kandi nongere ngushimire kuba wumva ijwi rya Amerika kino kiganiro agasaru kaburaga.
Nkunda kucyumva rwose nva nawe urakoze cyane Imana izaguha umugisha izakongera imigisha ikongerera uburambe rwose ikongerera n'ubumenyi umva Imana ikujye iguha umugisha.
Urakoze cyane.
Kuko nkunda kucyumva nkumva rwose ntiwakunyereka nkakubona imbona nkubone nagushima cyane ndakwishimira ndagushima.
Urakoze cyane. Uzambona nzagusuhuza vuba 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 ninza mu Rwanda ntabwo rwose nzagenda ntagushuhuje. Abantu bose batugaragariza urukundo tugomba nabo kubagaragariza nawe rero nzagusura turamukanye.
Yee murakoze cyane Imana ibahe umugisha.
Namwe
Agasaro Kaburaga.
Maze kuvugana na Suzanne Mukandekezi nahise mpamagara Esther Mutsobekazi nsohoze isezerano.
Uribuka turi mu kiganiro ejo bundi narakubwiye ngo nzongera kuguhamagara nkubwira inkuru nziza nkubwira ko nakuboneye umuryango wawe. Nicyo cyari kinzanye rero muri kano kanya.
Yego uyirabeshye.
Ntabwo mbeshye. Ntabwo mbeshye. Suzanne namubonye.
Oya urabeshya.
Suzanne ariho namubonye.
Oya.
Yego.
Ntabishobora byose.
Ya.
Yaba batashoboye.
Komera. Komera wishime. Ya.
Oya urabeshya.
Ntabwo nkubeshya. Ayo marira yawe nawe yambwiye yuko yakumvise urira akakumenya. Yambwiye ati naramwumvise nguwo murumuna wanjye.
Tuya sedisi urukumana yanjye.
Ari Nyanza hahandi papa wawe yakubwiraga ko atuye. Ntabwo ari kure yaho, ari hafi yo mu Rukari.
Yego.
Yego.
Sibana we pe use urukumana yanjye.
Iyakire.
Ndoto ndagwina pese. Hanyuma se nkamubona.
Nubu ngubu nuko nakubuze nagira ngo muganire nagira ngo mbahuze mu hanyuma muvugane hanyuma ubundi mu gihe uzaje kumusura arahari afite umuryango wawe benshi. Hari bamwe batakiriho ariko hasigaye babiri musaza wawe umwe nawe na Suzanne ariho
kandi bara na musaza wanjye se
hari na musaza wawe nimba nabyumvise neza nibo basigaye gusa.
Sirana data
kuri kimwe ntumva nishimye usebye sindamubona gute. Uramubona vuba nuko ubu ngubu baryamye nje kuhamagara ndebe numva niba hari
bashobora kuba baryamye.
Yari ya bari bagutegereje ariko birumvikana ko njye nkunda kubikora mu kiganiro cyanjye Agasaro Kaburaga iyo mbere yo kumpuza abantu n'abandi nyine uwo twashakira umuntu mbanza kumubaza birumvikana ufite ibyishimo byinshi ufite amarira y'ibyishimo tuza gatoya umbwire inkuru urayumvise Suzanne bavugaga mukuru wawe ariho yambwiye ati ngo nabimubajije arabyibuka ko yabandikiye.
Yego.
Ya arabyibuka.
Ariko mana.
Yaje no kubasura ariko yaje kubasura mu wowe wa ntago waruriho ya papa wawe yaratararongora ariko yaje akiri umwana
w'umukobwa. Yego, ibyo ni papa yarabimbiye ko yigeze ngo kuza we kumureba. Uwo mukobwa we yarakundaga cyane bikomeye ku buryo we ngo yaje no yigeze kujya kumusura.
Iya yaje kumusura i Bujumbura.
Ngaho
rero sangiza ibyo byishimo abakumva ku ijwi rya Amerika muri kano kanya nabo n'abandi bana benshi bamaze imyaka mirongo wowe sinzi n'imyaka mumaze papa wavuye mu Rwanda imyaka igera kuri 64 none dore igihe kirageze abantu yasize ashibutse mu Rwanda baracyariho ni ikintu kiza cyane none ibyo byishimo bisangize abumva ikiganiro gasoro kabura uza mu kiganiro uwumvaga wizeye rwose ko bizashoboka tukagufasha cyangwa rugagutereka nge gupimiranya ndebe ntawo nta uburiraho atahinze
njewe naragerageza gato ndavuga nti rero nta kundi nabigenza nagerageje ko nshobora kujyayo mburuko mbigenza mburuko nagenda ariko aho mbyumviye ndavuga nti reka mfe kugerageza njewe napfuye nko kugerageza ndavuga nti reka mfe kugerageza n'ubundi sinzirenganye mbure ariko nagerageje numvaga ko rwose ari nko gupfa kugerageza nkavuga nti ntazava nkirenganya nkavuga nti basi iyo mfa kugerageza na hariya nkireka mpagerageze nzange nagerageje sinzirenganye rwose none mani ishobora byose birakunze ariko mani
mukuru wawe yambwiye yuko yumva ijwi rya Amerika buri cyumweru yambwiye ati nanjye wabyiyumviye mbese wowe wumva ijwi rya Amerika cyangwa se ubu ngubu hari ikigiye guhinduka mu buzima bwawe gasaro kaburaga uzajya wumva kugira ngo ufashe n'abandi kugira ngo ababuranye n'ababo nabo bashobore kubabona
njyewe ijwi rya Amerika najyaga mbyumva mbere nkibana na mama nyuma yaho ntabwo nongeye kuryumva ariko nasubiriye kuryumva ejo bundi bambwiye yuko barangisha abantu ndavuga nti yego baba barangisha bati cyane noneho mbitega amatwi ndabyumva nk'amezi abiri mvuga ariko aba bantu koko bararangisha bakababona se koko nibyo nkajya mbikurikirana yewe n'ibya mu gitondo nkabyumva n'irya nimugoroba nkabyumva nuko ndavuga nti hano hantu nanjye nzagerageza pe
urabona rero aho wahinze niho usaruriye umusazekazi rero nishimiye kugusezeraho hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje witora tuzi kugutereka ngende ndebe ko nagira imana nkabona umuryango wanjye nagira nkubwire ko uri muri bake cyane baza mu kiganiro agasaro kaburaga tukabonera umuryango nyuma y'amasaha 72 gusa kuva batambutse mu kiganiro nawe rero wiyongereye ku bantu batarenga 10 tumaze gufasha kubona imiryango yabo nyuma y'amasaha 72 waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro nkwifurije guhirwa n'umuryango wawe nkwifurije ibyishimo uhorana mutsobekaje
yego murakoze cyane ndanezerewe ndishimye cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanije igi bakomereza ibyo bintu byanyu mukora rwose ni byiza Imana igibahe umugisha mwinshi cyane kandi n'ababuze imiryango ndabizeza ko bazawubona pe nta kizere nari mfite ariko nzumva nishimye cyane mutima wanjye nago batumva bazagerageze nabo bazababona nisengere icyizere gikomeye cyane ko n'abandi bose bazababona rwose ndanezerewe cyane cyane
agasaro kaburaga
nyuma y'umwaka w'1994 Gakwaya Simoni yagarutse mu Rwanda ntiyasubiye mu Rukari rwa Nyabisindu aho yavuye mu mwaka w'1959 yitabye Imana atazi ko asize umwanya musozi iyo Esther Mutsobekazi atereriyo ntashake kumenya niba hari uwo mu muryango wase wasigaye abana bagakwaya bari gukomeza kubana mu Rwanda bataziranye igihe cyo kubahuza ijwi rya Amerika yari hari Eric Bagira Ubusa aratubwira uko byagenze
urwo rusako rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga atabaza ahubwo bumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda
Nimugwa. Niko, urijijwe n'iki? Ngoceceko, ceceko turahari, wangane, wangane, wangane turahari, ceceko, ceceko.
Turi mu mudugudu wa Nyagatovu, akagari ka Kavumu, umurenge wa Busasamana, Inyanza, hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda. Mu bavandimwe bahuye ku isonga, hari Madamu Esther Mutsobekazi, n'umukecuru mukuru we Suzanne na Mukandekezi, w'imyaka 70 y'amavuko, bavukana kuri se na ba nyina batandukanye. Abavandimwe ntibarashira impumu.
Yera badata twese. Uturi hafa hako. Aha hafi. Nanga. Sundi ko jabasana na marija. Urinda kurira. Sinakubwiye. Urinda kurira, urinda kuvugira kurira byurira koko turaha hafi. Aha ngahe hande gwawe. Turahari umura. Abantu bere iyi asindi barahari abo bere nyi nabo barahari nani ndacyaha ndacyari maze shimwe we
mureke mureke
bizaba cyo ari cyo witeka bwo
cyane
maze shimwe ko gato atumwe nyine ndagushaka nanjye kumushakisha
no
wewe nsuti yawe uri nomero zikansha ko Nuva sinzum diseneza. Nuva. Nuva
sinzum.
Haje nje bagufata gakaramu. Arizunga kandi gusubiramo. Ariko nafasha gakaramu kandika. Nuva guza numubari.
Abantu bakora kazi gakomeye ndiye nda bakunda cyane.
Ye mwana w'umuzwe. Nikoye. Yu. Disenu wat. Niko musobeka. Uturi yahanga hasi.
Mu mwaka w'igihumbi 1959 Simioni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma hungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri Bucura ni Madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko, bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze, gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze, nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane, birandenze, birenze ubwenge bwanjye. Ntabwo ndashyira ubwenge kugihe ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntabwo ndimo kubibona n'ukuri, kuko ntabwo ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa. Gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari. Twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu umukomokaho, nta wundi muntu ubaho n'umwe. Numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze iyi myaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mutsobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha nkacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi, nkagerageza kuza ariko simbona unzana bikanca intege. Aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga, nanjye ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpfe kureba byo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze. Ni ibitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga.
Mukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko. yasigaye mu Rwanda uyu yadutekereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga
narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika narabyiyumviye mbyumva kandi uri mutuntu tw'udutotsi ariko radio nari nayifunguye noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukanye cyara kuburisha uriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngaba y'icondo na nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana numva ni gyewe mwabagabo mwatunze gucyango mbivuge nta muntu ntabibwiye nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye abakobwa ba papa bashaki badushakishije bashakishije umuryango ubwo rero irikora nabuhanga n'iryiza cyane yahise ahamagara i Kigali ngo ashake inomero zawe ngo uzi twirike bagire ubusa noneho uwo yazase niwe waje kumaniza Venusite numva ati zose mba ndazifite reka ahubwo ngo iza Venusite noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu bwarekeye Venusite aramamagara aranyibwira ndumbwe ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukora nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati wera twiyumviraga kuko yanamubwiye ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva naramwumvaga kuko naranezerewe nta wabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwari we wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka nagabwiye ko nabonye abavandimwe
hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuvandimwe mubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobe kazi ntabwo nabona uko mbivuga
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi ry'Amerika kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe afitiye ubutumwa bakurikiriye radio
icyo nabwira abakurikira ijwi ry'Amerika nuko radio ijwi ry'Amerika ari radio nziza icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva kwagiyumva ati ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongeye kubona umuryango ba mama wacu barapfuye ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu umuntu uvindi imwe na mama nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaba ndu mushoferi ni natwaba abantu aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya ndabwani mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba barankundiye tuzenguruka za Gikondo Remera tuzenguruka Kicukiro igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda Exi ndabwani rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri Gikondo nakatishe imodoka baranyemerera ndabwira nti ntago nagenda ntamubonye yaragiye musanga kukaza aho yakoreraga agisohoka muri ibyo nese mwibwira kubera ko nabonye asana mama turasuhuzaga turishima yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize
ubutumwa bwa Nsabimana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo
bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye ubu tuvugana mpagaze aho inyanza papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye n'abakuru banjye nabonanye n'umuryango wanjye abahari bo nababonye n'ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi nibo bahumuje nabo
nyuma yo guhura n'abavandimwe umukecuru Suzana kuri ubu ufatwa nk'umukuru w'umuryango aratangaza ikigomba gukurikira
mu rwego rw'umuryango ntacyo zatubaranye ngiye guteranya umuryango tugira icyo tuvuga ku bakobwa bacu ngiye mukuru ndi mbyaro ya data ya gatanu ababo nkurikira barapfuye n'abankurikira barapfuye hariho umwe ariko ubu ngiye guteranya umuryango tuganire ku bakobwa bacu basimiyo ni gakwaye ndamwishimiye turamwishimiye umuryango uramwishimiye
abadukurikira ku ijwi rya Amerika nababwira ko urwari rwo rugendo rw'aba bavandimwe bari bamaze imyaka isaga 60 bataziranye nabandi mutarabonana abagihumeka nta mpamvu yo kwiheba dufatanyije byose biracyashoboka
kumeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwe hariko wa muri sanga mpayikaze Claudia Kwizera ushaka kumenya makuru ya basaza be bahoze mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi Claudia Kwizera tuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza akagari ka Mpenge umudugudu wa Mpenge
keneye kumenya ahantu abantu banje basikeye bari kuko narabahuze
abo bantu bawe ni bande bitwa bande
nabavandimwe banje umwe yitwa Sehoro Jean Bosco undi yitwa Evariste azabintwari
none se mwaburaniye he byagenze gute
nokuvuga ngo babanaga na papa mu Burundi mu nkambi y'u Burundi twe tuba mu Rwanda aho papa apfiriye rero 2015 nyuma y'icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo
none se abo bavandimwe bawe uribuka imyaka bari bafite muri 2015
nakekeranye kubera ntabanaga nabo rero mu rugo hari amakuru yabo menshi yenda ntazi
yego
ntabwo twabanaga
gerageza
Evariste we yari afite nka 2015
yego
ubu ntiyashize imyaka 8 yari afite nka 10 nka 20
deka ngufashe babaga muri he nkambi y'u Burundi
babaga mu nkambi yitwaga Butare mu ntara ya Rutana
amakuru ufite nuko bakiri muri iyo nkambi cyangwa se nuko bahavuye
nkuvuga ngo nta makuru mfite gemeruka aho ngaho 2015 nyuma yuko tuvuye ni bwo papa yitabye imana kuva 2016 kontakti zabo zose twahise tuzibura
none se niki cyatumye mutandukana kuki bo basigaye mu nkambi mu gatara
bagiye mu nkambi nyuma bagiye 2009 bagiye basanga papa niho yaraje papa yagiye 2006
none se kugira ngo bajye kuba mu nkambi ya Rutana hanyuma bura makuru yabo no kubera ko utashatse gukomeza kuyamenya wabuze uburyo bwo
wagira ngo ntabwo ari jyewe gusa ntabwo ari jyewe gusa n'umubyeyi wabo nta makuru yabo afite n'abandi bavandimwe bavukana nyine nta makuru yabo bafite
hari impamvu igaragara yatuma mwebwe muba mu Rwanda bo bakaba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu
papa yagiye kemara wagiye kwivuza avuyeyo ahitira i Burundi ubu yageze mu nkambi nanjye simbuza urumva nari nkiri na muto ntabwo nabajije ibibazo byinshi
kuba umaze imyaka hafi 8 nta makuru y'abasaza bawe ufite birumvikana n'ikintu kuri ku mutima urabyuka ukavuga uti basaza banjye bari hehe mbese mu Rutana mute bakurusha imyaka ingahe
kuri Jean Bosco we yarandusha nk'imyaka igera mu icumi nko muri hagati y'itandatu n'icumi gutyo ntabwo nzi imyaka yabo exactly kereka nkomagaye mama wabo akabimbwira akambwira ikigero cy'imyaka bari barimo
kubera iki ari we wahisemo kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kubera iki atari mama wawe waje ni wowe ubakumbuye ubashaka cyangwa se hari izindi mpamvu
mama wawe nta telefone agira mama wanjye we nta urumva nyine ntabwo yabijyamo cyane ubwo gihe nk'abavandimwe kandi nk'abari gihe uri sivirize ntavuga ni nabyinjiramo cyane niyo mpamvu nabigiyemo
yego
bari banansabye niyo nama mu byo nyine ko twabashaka rero iminsi ishize nabonye umuntu apostinga imiryango mwahuje ndamubwira nti se aba bantu nanjye bashobora kundonera abanjye ubwo yampaye kontakti zanjye
nibyo
ariko bwa mbere nari nabanje no kujya muri Croix Rouge ahubwo nuko leta ntazo bampaye nagiye mu kwa gatatu
nibyo
arestitasiyo yaboneka
muri Croix Rouge ntabwo bizoroha kubera ko abavandimwe bawe ari Jean Bosco ari na Evariste ushakisha barengeje imyaka y'abana bashakishijwe muri Croix Rouge wabuze kumaje hano ku ijwi ry'Amerika bambwiye yuko ntashakishiriza ariko se ubundi wari usanzwe wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ijwi ry'Amerika ni radio wumva cyangwa se waje gusaba kuvuga uti niho kujya mu isoko nkajya gupimiranya nkareba ko nabona ko nagurisha cyangwa sinarangura icyo nifuza ariko ntabwo uri umuntu ukunda kumva ijwi ry'Amerika
usibye amakuru narebaga kuri social media n'ubundi kusanzwe ngiye ntabwo numva radiyo nta radiyo n'imwe njya numva pe sibye nko kureba posti zanyu ngo narabakurikiraga kuri account yanjye ya Facebook amakuru
niba aba basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva niba bakiri aho ngaho mu nkambi ya Butare Butana ni mu Burundi cyangwa se bari n'ahandi mu kindi gihugu cya Afurika baba muri Zambia cyangwa ahandi hantu tutazi no muri Malawi aho bari hose barakumva ndasaba cyane ngo bakunze niba bakumva n'iki ushaka kubabwira ni wa munota usigaye mba hamweshe abazi mu kiganiro kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo n'iki ushaka kubabwira
kiri ku mutima none hamwe urukumbuzi rwinshi cyane n'abavandimwe bagiye tutamenya nk'imyaka myinshi cyane ko aribwo nari nkimenya n'ubwenge nkurikije n'urukundo twakundanaga noneho nahita mbabura byihuse gutyo ndabakumbuye cyane cyane ku buryo ntabisobanura rero nshaka kubabona nkongera nkabona uwo nita musaza wanjye
ni icyifuzo cyiza gikomeye kandi cy'urukundo ruhebuje ngaho rero Claudia wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndahamya yuko basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva kandi ko bazaduhamagara vuba kugira ngo batubwire amakuru yabo hanyuma tunezezwe no kubahuza ngaho rero amahoro y'Imana
murakoze cyane
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona wikike integeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
Muhinde Janvier utuye mu ntara y'Amajyepfo umurenge wa Ntazo akarere ka Nyanza akagari ka Cyotama mudugudu wa Ruyenzi yaje mu kiganiro ashaka base wabo babidi amaze imyaka 26 ataze amakuru yabo bahungiye muri Congo mu mwaka wa 1994
ni ba data wacu babiri bagiye mu ntambara nyine bahunze mu ntambara y'94 ubu rero tuza gusa nkaho nyine tuburana bagiye mu cyahoze cyitwa Zaire ngo mushiki wabo ari witwa Mukakimenye Speciosa we aza gutahuka atahutse rero mubajije kuko twebwe twari twarahungiye Tanzania nyine njye na papa ubwo mubaje mbese kuko papa yajyaga avugana na basaza bawe boko mutazanye bite barambwira ati rero muri Kongo intambara yarabaye nyine biba ngombwa ko dushwa tutandukana ariko mbere y'uko dutandukana bambwiraga yuko bashobora kuzajya muri Zambia ati ubwo rero n'ayo makuru duheruka ati nimba baragiye Zambia nimba yenda baraheze muri Kongo ati gusa ariko amakuru duheruka nuko bambwiraga yuko azajya Zambia
none se amakuru yakubwiye bari muri Congo mu kahe gace ka Congo mbere no gutekereza kujya muri Zambia bari hehe muri Congo
bari mu nkambi ya Panzi
Panzi ni hafi ya Bukavu aho ngaho
hanyuma niho bavuye bajya muri Kongo nta handi baganye intambara ateye bari muri Panzi cyangwa se bari he
bari muri Panzi bano mu nkambi ya Nyange zimwe bayibayemo birangirira aho nyine ubwo sinzi gusa icyo nibuka neza nuko nimba barabanje muri Panzi cyangwa nimba barabanje muri Nyange ariko izo nkambi zombi ngo bazibayemo
dukomeze ariko dusubira inyuma gato kugira ngo byumvikane neza abo baso wanyu ushakisha amazina yabo nayahe
hari uwo bita Rwarinda
yego
abandi uwo bita Rwabizi Jean de Dieu
bahungira muri Congo muri 1994 bari abagabo bari abasore bari ngaragu banganaga iki
Rwarinda yari umugabo yari afite umudamu bamwitaga Mukansanga
yego
ubwo bahunze bafite umwana wari yari uruhinja nanjye nari muto ariko nta izina ry'umwana ryo simbyibuka naho Rwabizi we yari umusore ariko yari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda nyine zo hambere
yego
ubwo baragenda gusa bageze muri Congo igisirikare ntiyagisubiye ngo ntabwo yagisubiyemo babanaga mu nkambi ubwo rero kandi na mushikari we masenge nabwo yambwiraga yuko Rwabizi n'ubundi uwo nta mugore yari bwashake
agaruka mu Rwanda yagarutse muri 1997 yakubwira yuko barumuna ba papa wawe abasize muri Congo ariko ko bafite umugambi wo kureba ikindi gihugu bajyamo icyo gihagaruka yagarutse kubera ko inkambi bari bajisenye inkambi bazisenya hari icyo yakubwiye aho bari baherereye icyo gihe bari baragiye se cyangwa se bagiye muri icyo kivunge kubera igihunga kubera ko inkambi zisenywe
nuko inkambi zari zishenywe nicyo cyatumye nyine bahita batataniza ngombwa ko we agaruka ngo bapakira mu ndege ngo barabazana abandi bo bakomeza iy'amashyamba gutyo
none nta kandi gakuru wamenye kuva icyo gihe uretse ayo makuru wabwiwe na special za Mukakimenyi nta yandi makuru wamenye yabo mbese baba barageze muri Zambia koko baba se baranyuze mu kindi gihugu amakuru wagiye wumva agusumira wa mugani w'abavandimwe bacu amakuru wagiye wumva aberekeye na yahe ya nyuma ufite
gusa amakuru ya nyuma ubwo hari mubyara wanjye we mukobwa wa special za Mukakimenyi
yego
ngo yaje guhura n'umugabo hano hafi n'ikigo nyine hano ku Ruyenzi ahura n'umugabo yaramubwira ati fisha ko ndeba wabusa n'abantu bo kwa Karoro ngo Karoro bavugaga isogokuru ari we ariso wabo bagabo
yego
ndaramubwira ati rero ati ngo umwuzukuru wawe ati none se ati ni umwana wa Mukakimenyi ati mwavanye muri Congo ati rero nuko nihuta atari ko nuko nyine uwo utanzi atari ko banyokorume ndabazi twari tunari kumwe
yego
none ibyo umwana w'umukobwa nyine nta no kubyita avuye no ku ishuri yamwita baramureba mbese ubwo ngubwo nyine yamubwira nyine yamubwira ati tuba mu iki gihugu gusa aramubwira ati naje kureba bene wacu bari mu Rwanda atari ko ninsubirayo zababwira yuko batamuriza ariho na Mukakimenyi ariho ati ubwo ngubwo nimbona kanya nzaza nze mbarere mbabwire ibyabasaza babo ntakabona kandi ubwo gusa nzababwira ko bashiki babiri bakiriho umwana tumubaje se yari uwo mugabo yasaga ate se nta nimero ya telefone wamwatse umwana w'umukobwa nyine ati ati ntabyo namwatse nabonaga ajya ari umugabo ntazi gusa ambwira ngo yaje gusura bene wabo ngo arabona mu Rwanda ngo nyine ngataha nyine ngo ayisubiraho yari ari ubwo rero nyine ubwo twitwara gutyo turarekera ubwo nibwo navuze ngo rero reka ntangire ndangishe gera numve no kwari cyo byatanga nibwo narangishaga mu kwa kabiri tangazo riracaho ategereza mbona ibaye ngombwa ko muri funga nyine ndavuga ngo reka ndekere ndategereze ikindi gihe niba byumva yenda bazamamagara niba kamamagara kandi ubwo bazaba kakiriho cyangwa se yenda sinzi yenda shako yenda batumva nenda yenda batara yenda batakunda kumva radio ijwi rya Amerika nta wamenya bitewe n'akazi umuntu aba arimo ubwo nyine mbitwara uko ndavuga nta kundi reka ndekere gusanza gutekereza wewe kuzono kuzongera nka kwandikira kuri nimero kuko hari nimero y'uvuga ku gasaro kabuze y'uvuga y'itangira ikiganiro n'igisoza
yego
ariko mbona biri ngombwa ko ari kuyikoresha kuri WhatsApp
yego
ubwo telefone yanjye birapfuye maze gutanda ndabireka nyine ubwo itara nabyorera gutyo kubonde umugabo ndubatse urumva umuntu ahita ajya mu bindi n'ibindi gutyo
birumvikana ubu noneho nakwihamagariye kugira ngo tuganire kandi urakoze kumpa amakuru menshi ku ribaso wanyu ndavuga Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert amakuru ahawe cyane cyane nu namushiki wabo ajiwe tante wawe mu Catchment Specials akubwira ko basize muri Congo kandi bari bafite mugambi wo kujya muri Zambia niba batwumva muri kano kanya cyangwa se n'undi wabamenye no mugabo waje akamenya sogokuru wawe akamenya ko bari kumwe niba bumva ikintu kiganira gasaro kaburaga muri kano kanya bari muri Zambia baratwumva no mu bindi bihugu byinshi bya Afrika baratwumva cyane dufite miliyoni z'abantu bakurikira ijwi rya Amerika niba bakumva muri kano kanya abo basowanyu Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert niki ushaka kubabwira ufite ku mutima umaze igihe ushaka kubabwira kuva wahunga kuvuye muri Tanzania ari umwana ariko uravuga uti ndashaka ba data wacu boherereye ngaho rero bandikiriye abaruwa y'urukundo ufite umunota umwe
gusanda bakumbuye mbahereka n'umwana muto cyane gusa mbabonye byanshimisha niyo twanavugana yenda bitewe na nuko abayeho nabyo byanshimisha nkabwira n'abashikize ko rwose ko na bakeneye kumenya amakuru yabo gusa ko bakiriho kuko bafite agahinda kumva ngo abana tuvukana nkaba twe dusigaye twenyine turi abakobwa gusa babiri abasaza bacu bose nta n'umwe tuzi amakuru amwe barapfuye barabizi ko bapfuye nka papa yarapfuye abandi basaza babo bandi bavukana kuri nyina bose nta n'umwe uriho usigaye nabo babiri turangije tutazi ninde barapfuye ariko bamenye ko bariho bakwishima rwose yewe byaba birenze kwemera nana navuga nti gusa nani izabaho umugisha kuba akazi mukora kuko naratumwe n'Imana kandi mugomba gusohoza ubutumwa
ngaho rero umuhinde ndagukomeje janvier kwifuje kugira amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
nakire bangugira ke Lucia ushaka kumenya irengero ry'umugabo we wamurengeye Pascal baburaniye muri Congo yubarikari ahitwa igatambira amakuru aheruka kumva nuko uyu mugabo we yaba yaravuye muri Congo yerekeza muri Uganda bangugira ke Lucia ati mu kare ka Nyamasheke umurenge wa Kagano
harimo umusaza wanjye ngo nzakwa Imana nabonye nawe mu turima turi turabita ishanje muri Congo
ni musaza wawe ushakisha cyangwa se urashaka umugabo wawe
hari musaza wanjye wo ari nawe umugabo wawe kandi gatambira muri Warikare hari na mwisegereza wanjye witwaga Bonaventure Barinzi nawe natwabaje ngo ishanje akubwiriza ati yafariye yo za Marawi abandi bakatiyeho ko Brazzaville ko ntabwo afatika nyine iyo mpamvu rero yashatse kujya ku ijwi rya Amerika ngo bashakishije
none se ndumva rero ufite abantu batatu ushakisha harimo umugabo wawe harimo murumuna w'umugabo wawe harimo
umwisengereza wanjye harimo umusaza wanjye n'umugabo wanjye
aha urumva rero ni abantu batatu ushaka reka duhere ku mwisengereza wawe umwatandukaniye ishanje byagenze gute kugira ngo mutandukane mwarimo muhunga mwirukanka intambi bazisenye mwatandukanye
twatandukanye mu basasi nibwo amakambe bari bakuyasandaza bari gucira abantu bamwe banga gutaha hanyuma tukirukaza imisozi gutyo no twaburaniye abo bose no twaburaniye
mwisengeneza wawe yitwa nde
yitwa Bonaventure Barinzi
naho musaza wawe rero we byagenze gute nayo mwari kumwe aho ngahishanje
naho twari kumwe aho ngahishanje
mwese rurakubita muratatana muraburana
rurakubita turatatana turaburana umugabo wanjye wese wakabashe kugerana muri Walikale ufite gatambira
Walikale wese yitwaga nde
yitwa Uwamurenge Pasikale
unanditse aba bose uko ari batatu nta gakuru kabo uzi
nta makuru yabo na makeya afite gusa natubwira ko uwo nguwo nzakoraho Imana musaza wanjye n'uwo mutware wanjye wamenye Pasikari ngo bashobora kuba barababonye muri kongo Brazzaville ariko mwisengeneza wanjye Bonaventure Barinzi we ngo bamubonye muri Malawi ariko nta makuru nta nkuru niba mwifatika n'ubwo nta makuru afatika dufite kwa mu bantu
iyo byose Bonaventure Barinzi niba ari muri Malawi ni ahantu hari abanyarwanda benshi kandi radio y'ijwi ry'Amerika irahumvikanira cyane ntabwo hazabura umuntu umwe uzamumenya cyangwa nawe akiyumva akavuga ati ndi hano niba kandi umutware wawe kumuvuga Pascal wamurengeye ari muri Congo Brazzaville naho haba ikintede hafi ya Brazzaville aho ngaho cyangwa se majyaruguru no mu burasirazuba no mu burengerazuba bwa Kongo hari inkambi zose z'abanyarwanda aho hose abanyarwanda baba bumva ijwi ry'Amerika ku buryo bazatubwira niba baramukamye yuko uwamurengeye Pascal yahageze mwisengereza wawe we nta gakuru ke mwatandukanisha nje nta uza hari ubwo ni gutegereza ko nawe
yakuye ariko ababyeyi bewe nduracyariho barahari ubwo umusaza wanjye se na mwamukazi wanjye baraho barahari mu Rwanda inyamasheke rwose bariho barahari aramutse rwose abonetse mwaza mu muza ko miryango wese umuryango wose bose barahari
iyo ni inkuru nziza none rero nimba bakumva muri kano kanya niki ushaka kubabwira birumvikanira bashakisha ariko babwira akantu kakuri ku mutima ku muvandimwe umaze imyaka ingana gutya
20 ngaho bashaka nuko bari banyumva
nuko
baze rwose tukubaka mu Rwanda n'amahoro kandi turabakumbuye cyane nibaze tayi babaye bayumva rwose bataha bakaza
yego Rusiya ba ngukira ke rero ndagushimye cyane kuba uje muri kino kiganiro agasoro kabura gakuri iki cyumweru ngaho komeza ubutegereze wizeye kuzabona bawe mwaburaniye ishanje na Walikale muri Congo
yego
ugira amahoro y'Imana
Imana aho mugisha murakoze
ganiro agasaro kaburaga cyo munsi ntanuki rangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo kumuntu mushakisha ni 00120273463 nongere nyisubiremo 00120273463 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana